Mlisani Hosi. Hallelujah.
It is with some life now.
Mlisani Hosi. Hallelujah.
Now we want to ask Mr. Chuma, how does this instrument say those words?
Kutani vari va mi vutisa ku loko mi vulavula marito lawa hi xitende lexi ku vulavula kunene xi nga ya vulavula njhani?
Loko ni ri wa swi kota yi nga